Ka siwezi survive dunia bila kuronga. Sia
uwezi brother.
Kaka kama re. It's your finest dog boy.
Kaka mlezi. Malizana na nyimu tafunga leso. Meta kwa mochiari mwarimo. Nimekuja kuwapea lecture. Bila pressure, nikikesha, nite fresha. What's your rare?
Kafya duka, busikia beat nikajipata na ropoka. Sikia vile na tema nkani mekula mogoka. Hii track inanibambe kona teacha kapuka. Nasikia mpeni genge, sifanye ni teke. Tabo na bass masnitch watoke teke. Kavirusi twende budhita mabanzo ni bebe. Naweza remata ni teme. So black baka kiforiki shankate watete. Tuna trend, teki tuko sete. Tanya kona mdoma kujele so na vipete. Relax ni mpodoe, kisha ni vishepete. Nina tesa, misi bishani na miwete. Niko tia success, teki picha kwa gazeti. Sikia kwa labonoma kamare na kaka mlezi. Buda, niko steam na sija bleki. Sorea, we chorea. Sorea, we chorea. Sorea, we chorea. Patakana tizi, mukitaja punchline, zangu ni virusi. Niko kumada track, buda twende ni mazishi. Marapo anasak, bera nisikize munishi. Sikia flow mbiti, sick na iko fiti. Kuna vile na speech, lakini rhyme haziishi. Buda, hizi rhyme haziishi.
Mochiari, nite G. Vile na wamadaki sniper. Kama rena mochiari, sindo mawaipa. Kuchafua kwa cypher ndo mpango. Ukileta mwa buda na kuvisha diaper. Kira kilomo weni domo kaya. Chorea EGM cause you don't know how to aim. The way I go hard wana baki wa kiklaim. Kulaba moja ngori toka isolo adi migori.
Chorea, we chorea. Chorea, we chorea. Chorea, we chorea. Itabidi tume chorea. Chorea, we chorea. Chorea, we chorea. Chorea, we chorea. Itabidi tume chorea.
Wacha story zako we chorea. Shikaburuda ni chorea. Dema kijipa we chorea. Hey yeah, yeah yeah. Italia na mdomo we chorea. Chezo ndo mali chorea. Itabidi me chorea man. Chorea chorea.
Sorry.